Nous sommes toujours reconnaissants au Seigneur pour chaque fois
que nous pouvons nous réunir. Iyo dushoboye guterana kandi nituri hano kugira ngo tuvuge ubwacu ahubwo tuba tugira ngo Imana aba ari tuvugishiriza mu ijambo ryayo kandi niba twaririmbye indirimbo ndetse amagambo yaririmbwaga n'umurongo n'imirongo ya Bibiliya niba twabitse ku mutima Imana yamaze kutuvugisha ntabwo igihe cyose bakenewe ibibwirizwa bikomeye cyane Imana ivuga mu buryo bworoheje yihishura mu buryo bworoheje abantu bonyine nibo bajya bahamiriza ibintu bigoye cyane abahanuzi bari abantu boroheje rwose abantu babaga baboheye ku byaremwe ku Mana hanyuma bagahumekerwa n'Imana ibintu byose bikagenda neza n'igihe imyuka y'abanyabwenge mu dukubo ubwo yinjiraga nibwo n'imibabaro yinjiye yatangiye imibabaro iba aho abantu umurimo w'Imana bawinjiramo n'ubwenge bwabo bwite nta muntu uriho washobora gusobanura Imana nta muntu washobora gusobanurira abantu umugambi w'Imana nk'aho ari umugambi w'ibanga runaka icyo dushoboye gukora ni kimwe imitima iciye bugufi kandi kubw'ubuntu bw'Imana dushobora kwemera kuyoborwa n'Imana mu ijambo ryayo n'umwuka w'Imana mu ijambo ryayo mu gihe nari nicaye hano natekereje uburyo amezi abanza y'uku kwezi yihuse yahise hari ishize igihe gito narindi muri Siriya muri Jordania muri Egiputa hanyuma i Zurich uyu munsi maze kugenda ibirometero 1,600 kandi ngarutse hano igihe kirihuta cyane ntabwo tuzi aho kizahagararira nta munsi ugaruka nta mahirwe yongera kugaruka byose biba birangiye burundu ariko ibyo nabivugiye hano ku wa gatatu cyangwa se ku cyumweru i Zurich
rencontrer le chauffeur de taxi qui
Cairo
mutima
wanje wara warashyengu ubwo nahuye numu chauffeuri wa taxi wanjanye kuri piramide hanyuma anjana murugo aho nari ibiryo bya nimugoroba maze araza anyigira yuzuye umunezero y'ibyishimo aranje aravuga ati uhereye cya gihe wasengeraga nahise mpagarika kunywa itabi ibi nabyo nabiriya nabyo ubuzima bwanjye bwarahindutse rwose maze nezerwa mu mutima wanjye n'ubugingo bwanjye bwose Imana ntijya ihinduka igihe cyose iyo umuntu aje kuri yo agahura nayo ubuzima bwe burahinduka Imana yo ntihinduka ariko twebwe turahinduka iyo tuje iyo dusanze ya Mana idahinduka kandi ibyo ni byiza kuko dukwiriye guhindurwa tutihinduye ubwacu ahubwo duhinduwe n'ubuntu bw'Imana bene data na bashiki bacu bo muri Siriya muri Jordania muri Egiputa baradutashya twakoresheje intashyo nyinshi muzi yuko kuwa gatatu twakiriye ba bene data babiri bo muri Jordania hano hari igihe bitubabaza guhura n'abantu bibwira batekereza yuko baba barayobowe n'umwuka w'Imana mu myaka ingana ityo ariko bakaba batarigeze bumva cyangwa batari bigera bumva ibyo Imana yakoze muri iki gisekuru. Kuri njye icyo ni cyo kintu kiruhije kumva mu isi, kuba abantu mu ruhande rumwe batekereza ko hari bayoborwa n'umwuka w'Imana, mu rundi ruhande bakaba nta kintu na kimwe baba barigeze bumva ku byo umwuka abwira amatorero. Mbese ibyo byahura bite bigashyirwa ku cyita rusange?
Que celui qui le souhaite le comprenne, je
wishaka na we nabyumve ariko njewe ndi mu bantu batabasha kubyumva ibyo, kuko ibyo byombi birajyana birajyanirana. Ijambo, umwuka, itorero, byose bikwiriye kuba bigize ikintu kimwe cy'Imana. Itorero mu byukuri ryitwa nk'uko ijambo rivuga, itorero ryanditse urugingo cyangwa igice cy'ijambo ryabyawe n'umwuka, ryahawe ubugingo bushya bw'Imana kandi rifitanye umurunga urihuza n'Imana. Umurunga uguhuza n'Imana ntabwo bigizwe no kuba wakwijyana mu birere byisumbuye, ahubwo ni ukuba Imana ubwayo ibasha by'ukuri kutwihishurira. Mu kanya gato nasomye umurongo mu butumwa bwiza bwa Luka mu gice cya 24.
Message de Pâques, il est dit.
Ni nk'ubutumwa bwa Pasika twasoma ku murongo wa 34. Luka 24:34.
Le Seigneur est vraiment ressuscité et il est apparu.
Bumva bavuga bati cyase barababwira bati ni ukuri umwami Yesu yazutse ndetse yabonekeye Simoni. Nuko ba bandi babiri nabo babatekerereza ibyabereye mu nzira n'uburyo bamumenyeshejwe n'uko amanyaguye umutsima. Murongo 36 bakivuga ibyo, Yesu ubwe ahagarara hagati yabo arababwira ati, amahoro abe muri mwe. Ubutumwa buhebuje buvuga ko umwami yazutse, buvuga ko yihishurira abe ko yabaye kungwa kwacu n'Imana, yabaye amahoro yacu n'ubugingo bwacu. Ubwo butumwa bwiza ntibwavuzwe mu magambo gusa, ahubwo bwavugiwe ahantu abantu banezerwa, banezezwa n'uko yazutse, banezezwa n'uko ari muzima, naho babivugaho babiganiraho aho niho abasanga, aho niho aza akabihishurira akavugana nabo. Ibyo nibyo natwe dushaka uhere kwa gatatu ikibwirizwa cyo ku musozi cyanyuzuye twavuze hano uhereye ku biri muri Matayo igice cya gatanu ku murongo wa mbere. Haravuga ngo Matayo gatanu uhereye ku murongo wa mbere ngo abonye abantu benshi azamuka ku musozi, amaze kwicara abigishwa be baramwegera. Murongo wa kabiri aterura amagambo arabigisha ati, umva yaricaye maze abumbura akanwa ke aravuga, nabivuze ku cyumweru i Zurich, ntabwo tuzanwa no kugira inama cyase ibiganiro ku mana ahubwo tuzanwa no kuvuga ibyo Imana yasezeranye mu ijambo ryayo nibyo ishaka kubwira itorero rye. Uwari we wese yagira yatumiza inama ariko mutekereze Yesu abaye ahari akaba yicaye maze akabumbura akanwa ke akavuga, mbese uyu munsi byatugendekera bite aramutse aje hagati yacu? Buri wese yaba yiteze yuko agaragara mu buryo buhebuje cyane maze akavuga ijambo kuri mikrofone, ariko we yaricaye maze abombora amagambo akanwa atangira kuvuga. Nta muhango runaka yabanje cyase yarari kugira yubahirije, ahubwo yavuze amagambo y'ukuri akomeye ayavuga mu nteruro ngufi. Nkuko tubizi iki ni ikibwirizwa, nicyo kibwirizwa kirekire kivugwa mu ijambo ry'Imana, ariko nta muntu n'umwe wabasha kubwe gusohoza ibyo asabana muri kibwirizwa. Ariko wa wundi uri mu bana b'imfura hano abafite n'amahirwe yo guhabwa ibindi byose bimva ku Mana. Bwa mbere ikibanza aravuga ngo Matayo 5:3, hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru bazabuhabwa. Cyase ari ubwabo, niba dushobora kwibara muri aba bafite imitima ikennye, kuvuga ubwacu akaba ari ntacyo dufite akaba ntacyo tuzana, ahubwo tukaba tuza turimo ubusa dushaka kuzuzwa, ngo hahirwa abakene mu mitima yabo kuko bazahabwa ubwami bw'ijuru. Abantu b'abatunzi mu buryo bw'umwuka, abantu bazi byose, abantu bamaze kumenya byose, baba bazi byose na mbere yuko babyumva na byo bijya bibaho. Hari abantu nahuye nabo baba bazi ibintu byinshi kuruta n'ibyavuzwe na mbere yuko hagira ibibwirizwa, ugasanga nabyo barabizi. Sinzi niba mwari mwahura n'abantu bameze batyo, ariko bene abo babaho. Imana ishaka abantu babakene mu mitima, baza kuri yo uko bari, badafite icyo bizaniye ubwabo, badafite ubumenyi bw'umwuka, badafite na kimwe, ahubwo bakaba babandi bicara ku birenge bye bakumva ibyo ashaka kubabwira. Hahirwa abakene mu mutima, mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo cyangwa se bazabuhabwa. Ibyo ni byo dukeneye byonyine. Noneho kandi koko n'ibindi byose biraza birakurikira. Niba duhabwa ubwami bw'Imana nk'abakene mu mwuka, ibindi bisigaye byose nabyo rwose biba bikubiye mu byo uhabwa. Ibi birakomeza ku murongo wa kane, haranditswe ngo hahirwa abashavura kuko bazahozwa. Murabizi ko igihe cyose ari byiza ko dufata ibyanditswe tukabigereranya n'ibindi tukagenda tubigereranya ahantu hose. Murabizi ko Pawulo hari ahantu avuga mu Bafilipi igice cya kane ati mwishimire mu mwami mu nzira zanyu zose, ibyo mukora byose, ngo kandi ndongeye kubivuga mwishime. None hano ku murongo wa kane ho aravuga ati hahirwa abashavura, hahirwa abarira. Hari n'ahandi yanditswe ngo dukwiriye kurira turirana n'abarira ndetse tukishimana n'abishima, Abaroma 12:15. Ariko hano ku murongo wa kane haravuga ngo hahirwa abashavura bababazwa kuko bazahozwa. Babandi bakennye mu buryo bw'umwuka bagashyirwa mu bwami bw'Imana, abo nibo bashobora kwikorera imibabaro, baba barambuwe imitima yabo y'amabuye, bagahabwa umutima uhuye n'uko Imana ishaka, bagirirana amarangamutima, barababarana, bashobora kwikoreranira imitwaro imibabaro, buri umwe agashyigikira mugenzi we. Abo by'ukuri bakeneye guhozwa, guhumurizwa, kandi koko bazahumurizwa. Matayo 5 ku murongo wa 5 noneho, hahirwa abagwa neza kuko abo bazahabwa, bazaragwa isi. Ibyo byose dukwiriye kubihabwa ku bw'ubuntu bw'Imana, tukamenya aho Imana isaba ko tuba abagwa neza, tukamenya n'ahagomba kuba igitsure. Murabizi kuko muzi ko Mose byanditswe bimuvuga ngo yari we mugwa neza uruta abandi bose mu isi, Kubara 12 umurongo wa 3. Ariko umunsi yabonye ko bari kwiremera ikigirwamana cy'inka mu izahabu, ubwoko bwavuye ku Mana, bwa bugwa neza bwe bwahise bushira, ndetse na ya mabuye y'amategeko y'Imana yatuye hasi aracika, maze na cya arameneka, maze na cya kimasa agihindura ivu. Kuva 19 niko byari bimeze no ku mwami wacu, nawe ubwo yinjiraga mu bwami bw'Imana akabona ibihabera byose, ubucuruzi n'urutundo rwose rwahaberaga, akabona uburyo
tout se passait comme dans un magasin.
Hari ibicuruzwa bashyize ku meza nkaho ari mu iduka. Aho ngaho niho ubugwaneza bwarangiriye, maze ifuhe ry'Imana riramwuzura, maze ibyo akoze yarakoze aho abireguza. Ijambo ry'Imana rivuga riti, ifuhe ry'Imana rirandya, inzu yanjye izitwa inzu y'amasengesho, ariko mwe mwayigize indiri y'abajura. Matayo 13. Aho ngaho amafaranga inuma zaragurukaga, amafaranga yaguye hasi, ibintu byose yabishanje, n'abandi bose bari muri urwo rutundo. Aho ngaho ntitwari tukiri kubona ubugwaneza bwe. Ni byangombwa kumenya aho ubugwaneza buri mu mwanya wabwo, naho ukwiriye kuguma ukarishye. Imana ibime ku bw'ubuntu, ndetse ibiduhe twese. Birashoboka ko kubera kwirinda cyangwa ibindi, hari igihe wasanga tudafashe, tudahagaze mu mwanya wacu ko tubikwiriye, kubera ko twibwira yuko tugomba kuba abagwaneza. Hano haranditswe no ku murongo wa 6 Matayo 5 ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko ari bo bazahazwa. Tuzi yuko kubw'igihe cy'imperuka umwami yahanuye ko gukiranirwa kuzagwira n'urukundo rwa benshi rugakonja. Matayo 24:12. None hano haravuga ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka. Hariho abantu bafitiye inyota gukiranuka kw'Imana. Tuzi yuko nta gukiranuka kubaho mu isi, ntabwo dukeneye gushaka uko gukiranuka hano mu isi, kuko ntako tuzabona. Hano mu by'ukuri haravuga iby'ubwami bw'Imana, ntihavugwa ibyo mu isi. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko ari bo bazahazwa. Matayo 5:6. Umuntu ushonje, ibyo bishobora kuryana kubabaza, hiyongeyeho noneho inyota, biba ari ngombwa ko umuntu abona ibyo kurya no kunywa vuba. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka. Matayo 5 umurongo wa 6 ngo kuko bazahazwa. Ninde ubyumva, ninde ibyo biri mu mutima we? Abantu bashyizwe mu bwami bw'Imana, abandi bose bazanyura iruhande, bazabica uruhande ijambo ry'Imana, ntacyo rizababwira cyangwa se ahubwo ijambo ry'Imana ntirizabona gusohora mu buzima bwabo. Abantu bashyizwe mu bwami bw'Imana bafite umugabane ku byo Imana yasezeranye mu ijambo ryayo. Kandi dushobora kuba muri abo turatura yuko turi abakene mu buryo bw'umwuka, turi abakene mu mitima, kandi ntibidutere isoni kuba turi abakene mu mwuka. By'ukuri ntabwo twashobora kwifatanya na benshi muri ibyo, kandi ibyo si byo dushyizeho umutima, si byo by'ingenzi. Ahubwo icy'ingenzi ni ko Imana yari, ntabwo tugomba kurushanwa n'abandi ku bijyanye n'ubumenyi, aho ariko kuri twe icy'ingenzi ni ukumenya niba Imana ituvugisha. Hahirwa kandi abo ni twe abakene mu mwuka, kandi ibyo nabibabwira n'ubushizi bw'amanga bwuzuye. Abantu batureba, abantu bareba amateraniro yacu, abantu bareba uburyo twamamazamo ijambo ry'Imana, bakaba batarigeze bagirana umwitozo n'Imana, batarigeze bahora n'Imana, bazunguza umutwe bakigendera, babivuga beruye, babivuga bucece, baba bafite igitekerezo kimwe gusa, bibwira bati mbega abantu bababaje, mbega bakene. Nuko biri, ntabwo batekereza ko turi abantu bakomeye muri iyi si. Abategereje ibyo bazagera aho basaze bakangana na Metusera, ariko ntabyo bazabona. Abantu bose batavukiye mu bwami bw'Imana bose bazadufata nk'abakene, bazatubona nk'abakene mu mwuka. Nibyo rwose, ibyo nigeze kubyumva ngo mu buryo bw'umwuka murakennye. Nyamara ibyo bavuga ni ukuri, haranditswe. Mbese si byo ngo hahirwa abakene mu mitima yabo, ngo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo? Nyamara ibyo ni ukubavuga ngo turi abakene. Imana yacu ishimwe kandi ihimbazwe. Hahirwa abababazwa kuko bazahozwa. Umurongo wa 4, hahirwa abagwa neza kuko ari bo bazaragwa isi. Umurongo wa 5, bazaragwa isi. Umurongo wa 6, hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka kuko ari bo bazahazwa. Umurongo wa 7, hahirwa abanyambabazi, abatanga imbabazi kuko ari bo bazababarirwa. Ibyo nabyo biri mu mibereho yacu y'abizera. Hahirwa abatanga imbabazi kuko bazahabwa imbabazi. Abatagira imbabazi, batagira impuhwe, abadatanga imbabazi, umunsi umwe nabo bazacirwa urubanza rutarimo imbabazi, ariko abanyembabazi bazagirirwa imbabazi. Umurongo wa 8, hahirwa ab'imitima iboneye kuko bazabona Imana. Nta kabuza, Dawidi ni we wohereje isengesho imbere y'Imana. Zaburi 51, umurongo wa 12, ati: "O Mana, undeme mu mutima utunganye, si uko wawurema wawiremera ubwawe." Ahubwo aravuga ati: "O Mana, ndemamo umutima uboneye." Byo wowe nanjye twita ko biboneye, ko bitunganye, ntibiba bisobanuye ko ari ibyo biboneye imbere y'Imana. Rwose si byo ngo Mana undememo umutima uboneye kandi uncumbushe. Uko niko akomeza gusoma, akomeza gusenga muri iyo Zaburi. Numero rwa 8 hano Matayo 5 hahirwa b'imiti biboneye kuko ari wazabone imana. Ibyo ndashaka kuvuga yuko bivuga cyase bijyanye no kukuba umunsi umwe tuzaba turi mu bwiza, ariko kandi si ibyo byonyine, ndetse naha mwisi tukirano mwisi dushobora kubona imana mu bwiza bwayo, cha kwibona mu ijambo ryayo, dushobora kumenya ibyo ikora tukabigiramo umugabane. Hariho ijambo rimwe mu muhanuzi Yesaya havuga kuhanu imana ishyira ibirenge byayo. Yesaya igishije 60 ikaba ari ku murongo wa 13. Yesaya 60 were ku murongo wa 13 hano haravuga aya magambo ngo murongo wa 13 du Liban te seront ibiti by'icyubahiro by'Lebanon bizazahure imyerezi y'imibore imi veroshi mimika teyashure bizazira hamwe kugira ngo biririmbishe ubuturo bwanjye bwera, kandi aho shiri birenge byanjye nzahubahiriza. Cyangwa se aho nshyira ibirenge byanjye nzahaha icyubahiro. Kuri njye ni ijambo rya ngombwa cyane. Imana ntabwo ihesha icyubahiro ahantu babyatuza iminwa, bayatuza iminwa ariko bakaba ari kure yayo mu mitima yabo, ahubwo ha handi Imana ishobora kugendera hagati y'ibitereko birindwi by'amatabaza, aho ijwi ryayo ryumvikana, aho ishobora kugenderera, aho ishobora kuba iri hagati y'iteraniro ry'abera, aho ishobora kugendera ahari ahantu abantu bateranira no kuyubaha no kubaha ijambo ryayo, biteguriye kumva ijambo ryayo, biteguriye guca bugufi munsi y'ikiganza gikomeye cy'Imana. Aho igendera ni naho ivugira, aho niho yihamiriza ubwayo, aho irihishura, aho irakiza, aho ikiza abarwayi, aho inubakisha ibatirisha mubare, aho irana ibatirisha umwuka n'umuriro. Murabizi aho Yohana yatanze ubuhamya buhebuje, ni hano mu butumwa bwiza bwa Yohana mu gice cya mbere. Iri jambo naryo rikora rwose ku mutima, bivugwa hano bivugwa ahantu hamwe gusa mu byanditswe byera, kandi byabwiwe Yohana mbere atari yakora umurimo we abwirwa ibizaba. Yohana igice cya mbere ku murongo wa 32, kandi Yohana arahamya ati, nabonye umwuka amanuka ava mu ijuru asa n'inuma aguma kuri we. Umurongo wa 33, icyakora ubwanjye sinari muzi keretse yuko yantumye kubatirisha amazi yambwiye iti, uwo uzabona umwuka amanukira akagwa kuri we akamugumaho, uwo ni we ubatirisha umwuka wera. N'aya magambo rwose, uwantumye kubatirisha amazi yarambwiye ati. Hari igihe dushobora gutungurwa kuko ntaho byanditswe ko Yohana azabatiza, ariko byari byanditswe gusa ngo niwe jwi ryurangururira mu butayu rireguza itunganya inzira y'Uwiteka akagororera Imana yacu inzira. Ariko igihe kigeze, igihe gisohoye maze igihe cyo gusohoza umurimo imana yamubwiye neza neza ibyo yagombaga gukora kugeza naho amubwiriye imana imubwiriye ngo umwuka uzamanukira ubatirisha umwuka n'umuriro. Murabizi hariho abantu bajya bavuga ngo ibyo ngo ni ibintu ubwabo bari bumvikanye, oya rwose si byo. Mbega uko ari byiza kuba byari byanditswe ngo icyakora sinari muzi. Inkuru yawe n'inkuru yanjye nayo ntukwiriye, twese ntitwari tuzi umwami ariko twaramumenye. Kandi byanditswe muri Yesaya 60 ku murongo wa 13, imigi ibirenge byanjye nshyiramo ibirenge byanjye nzahahesha icyubahiro, iyo migi nzahahesha icyubahiro. Ibyo ngibyo ni mu byoroshye, ha handi Yesaya 60:13, ha handi Imana iri, aha handi twizeza umutima wacu wose, ha handi turi tukaba twiteguye byuzuye gukora ibyo atubwira. Ni n'abantu bangahe basabye Imana ngo ibavugishe, ni bangahe? Nkuko nabize kenshi, ni Imana ohereza ijambo ryawe rivuye ku ntebe rishyashya. Igihe Imana yoherezaga ijambo ryayo ku ntebe yayo ikihishura, byabaga bitandukanye n'ibyo aba banyedini bose basenga, ibyo ubwabo batekerezaga cyangwa ibyo babaga biteze. Ni bangahe basabye basenze, ntibasenge amasaha, iminsi, amezi, imyaka, kandi ahanini bikaba n'umutima umaramaje. Ariko noneho igihe cyagera Imana yakohereza umugaragu wayo n'umuhanuzi kugira ngo ibyanditswe bisohore, kugira ngo itugarure ku itangiriro, kugira ngo ibintu byose ibigarure ibisubize mu mwanya byahozemo ku itangiriro. Abo bantu bose ibintu bibiri kuri buri nshuro yose hari ikintu babi icyabaga ahari, ntabwo bamenyaga ko igihe cy'Imana cyageze, ko ijambo ry'Imana rivuga ku ntebe yayo ryahishuwe, cyangwa se ugasanga bakomeje gusenga nk'aho nta cyabaye. Hari ntabwo baba barigeze bumva ibyo bumvise, ntabwo barigeze bumva iby'Imana yakoze. Icyo gitekerezo nicyo cyankoze ku mutima uhereye ku itangiriro. Ni gute abantu bashobora kuvuga yuko bayoborwa n'umwuka w'Imana kandi nyamara utabara imyitozo bagiranye n'Imana? Ariko niba iyo myitozo abantu bagirana n'Imana, iyo myitozo bagize itabayoboye ku Mana, bayobore ku ijambo ryayo, bayobore ku bushake bwayo, kugira ngo noneho bahabwe guhuza neza n'Imana, icyo gihe baba bakurikira inzira zabo bwite. None imyitozo bwite yabimaze iki? N'ibintu byiza tuba twarumvise byabimaze iki tutashyikiye intego twatekerezaga ko tuzashyikira, niba dutekereza ko tuzayigera ho mu buryo bwacu ni mu migisha? Intego y'Imana umuntu ayishyikira gusa anyuze mu nzira y'Imana, nta bundi buryo buhari. Reka tugaruke kuri Matayo igice cya 5 umurongo wa 9, umurongo wa 9, hahirwa abakiranura cyangwa abatanga amahoro kuko aribo bazitwa abana b'Imana. Murabizi ko muri iki gihe cyacu by'umwihariko amahoro niyo yabaye intero ahantu hose, nicyo bavuga. Tuzi neza abantu badafite amahoro mu mitima yabo bashobora
une manifestation de paix en catastrophe
no kuba ahari amahoro babihindura akaga ariko bakanakomeza bakabyita amahoro bakavuga ko ari abizera cyangwa se bakaba bashaka kuba abizera ariko ntibashobore gutanga amahoro ntibashobore gutanga amahoro aho naho ibyo nabyo biri mu bigize ubuzima bwacu bw'abizera abantu bose bashobora kubiba kutumvikana ariko ubwoko bw'Imana bugizwe n'abazana amahoro bugizwe n'abatanga amahoro hariho undi murongo wo muri Bibiliya ndatekereza ari muri Yakobo igice cya gatatu ku murongo wa nyuma hano haravuga Yakobo 3:18
Le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux
Imbuto kandi imbuto zo gukiranuka zibibwa mu mahoro n'abahesha abandi amahoro
Une semence
Hariho imbuto
qui est semé
ibibwa
n'ensemencement
Hariho ibibwa kandi imbuto y'amahoro ibibwa mu mahoro n'abahesha amahoro n'abatanga amahoro ninde wakirije muri Imana ninde ntabwo ari bitekereza ko ari abakire mu mwuka uko twabivuze sabibwira ko ari abatunzi ari abakire mu mwuka baba bazi ibintu byose na mbere yuko bibwirizwa na mbere yuko bihishurwa ntabwo bafite uburyo bwo kuvuga ko Imana ariyo nyakuri ntabwo bafite uburyo bwo guca bugufi bavuge bati Mana mbese nari kuba iki iyo bitaba wowe nari kuba ndihe iyo bitaba wowe reka twibaze icyo kibazo twuzuye ubushizi bw'amanga twuzuye ibyiringiro wari kuba urihe nari kuba ndihe niki nge nakoze se niki wowe wakoze mbese byose si ubuntu mbese umwami si we waduhamagaye mbese umwami si we wadukuye mu isi akaducungura
À lui
Bese,
que nous devons tout
si we tugomba byose
n'est-ce pas lui qui est
Bese, si we mahoro yacu
le mur de séparation a
muri we igisika cy'ubwanzi cyakuweho Abefeso 2:14 muri we harimo amahoro ku bw'abari hafi n'abakure bwa bombi Abefeso 2:17 aho ngaho havuga abayuda n'abanyamahanga kuri bombi babonera amahoro muri we uko niko umuririmbyi yaririmbye ati y'amahoro y'Imana acengeye yuzuye mutima wanjye atari igisa n'amahoro ndetse muzabona yuko nk'uko hano ku isi kwa kundi ibyago bizagwira abantu bose bazaba bamaze kuvuga bati ubu noneho ni amahoro ni amahoro nta kibi kiriho Abatesalonika ba mbere 5:3 niko amahoro azagwira abantu bose badafite amahoro ku Mana bafitanye amahoro n'Imana badashobora noneho no kuba abatanga amahoro badashobora kubw'ibyo kuba batanga amahoro hahandi ijambo n'ingiro n'ibishyirwa mu bikorwa aho bihuza aho ngaho niho tuba turi kubona Imana kandi aho niho tugeze ubu ngubu tugeze aho ijambo ry'Imana risohoza muri twe bya bindi byatumwe kandi twizera ubutware bw'Imana ubw'ijambo ry'Imana kuko Imana iriherekeza kuko kubwira iryo jambo ni ryo ryaremye byose ni naryo jambo itorero rihamagarwa naryo gusohoka ndetse ni mu mazi y'ijambo nimo ryozwa mu ijambo nimo hari amasezerano y'iki gihe kandi uko niko itorero kubw'umwuka niko rihinduka umwe n'ijambo kugira ngo ijambo ribashe guhinduka ibintu bifatika mu itorero nk'uko ijambo ryahindutse ibintu bifatika muri Kristo niko bigomba kumera ni nako bizamera ku itorero niba hano handitswe ibindi bwa mbere muri Yakobo gice cya gatatu intumwa ibanza kugereranya ibintu ikavuga ku murongo 16 Yakobo igice cya gatatu murongo 16 ngo kuko aho
une dépendance à la jalousie
amakimbirane n'intonganya biri cyangwa se aho abantu bashingiye ku makimbirane n'ishyari ariho no kuvurugana kuri no gukora ibibi byose ariko ubwenge buva mu ijuru irya mbere buraboneye kandi n'ubw'amahoro n'ubw'ineza bwemera kugirwa inama bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza butarobanura ku butoni kandi butagira uburyarya kandi imbuto zo gukiranuka zibibwa mu mahoro n'abahesha abandi amahoro. Ibi birajyanirana rwose. Naho turabona iki kintu ahantu hariho ishyari, ahantu hariho intonganya, ahantu abantu babubaswe n'ibintu bitandukanye. Muri iki gihe turi mu gihe abantu babaswe n'ibintu byinshi. Mbere iryo jambo nta nubwo twaryumvaga, ariko muri iki gihe tukaba twumva ngo umuntu yabaswe na umuntu yabaswe na ubu niko biri. Ariko ahangaha igikenewe ni ukuvukira mu bwami bw'Imana ugashyirwa muri ubwo bwami nk'umuhungu n'umukobwa w'Imana, kandi umwami aturemere aduhe umutima mushya, umutima harimo umwuka w'Imana, umutima ushobora guturwamo na kamere ya Yesu. Koko nk'uko hano tubwirwa imbuto, izo mbuto zo gukiranuka zibibwa mu mahoro zikabibirwa abahesha abandi amahoro, abandi bose bazanyura iruhande iryo biba. Nibyo, nibyo bazumva bazakira ibintu bimwe, ariko ntabwo bazahabwa imbuto yuzuye, kandi nyamara ibyo nibyo bifite agaciro. Imana ntabwo ishaka abantu bicara ku meza yayo hanyuma bagatekereza bati ibi ntabwo njye mbikunda, ibi simbishaka. Oya, Imana irashaka abantu baca bugufi munsi y'ikiganza cyayo cy'imbaraga, bakicara ku meza yayo ikadutwikira imbere y'abanzi bacu, kuko inagendera hagati y'ubwoko bwayo, kandi twizera yuko ihari, twizera ko ituvugisha, kandi ko ikwiriye ko tuyubahayo, tukubaha ijambo ryayo, tukayiha n'icyubahiro gikomeye. Mbere y'uko ibyahishuwe byandikwa, Yohana yanditse ku rupapuro rwa mbere mu gice cya mbere ibyahishuwe igice cya mbere ku murongo wa kane, ibyahishuwe igice cya mbere ku murongo wa kane yaranditse ngo jyewe Yohana ndabandikiye mwebwe cyangwa se ndabatacya mwebwe abo mu matorero arindwi yo muri Aziya, ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana iriho kandi yahozeho kandi izahoraho. Ubuntu bube muri mwe n'amahoro abe muri mwe biva kuri. Mbese amahoro yawe bwite yo amaze iki? Amaze iki? Dukeneye amahoro y'Imana. Gukiranuka kwawe kukumara iki? Dukeneye gukiranuka kw'Imana. Kwera kwawe bwite kukumara iki? Dukeneye kwera kuva ku Mana. Nta muntu n'umwe uzinjizwa mu bwami n'ibye bwite azanye. Ibyo Imana iduha nibyo tuzinjirana nabyo mwijuru hano haravuga ndongera mbisome ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku mana iriho kandi yahozeho kandi zahoraho uko biri kose turabona tuzi uburyo amahoro yihuta guhagarara ku bantu rwose harwo yihuta cyane guhagarara aya bantu ariko amahoro cyase ibiva ku mana ntibigira iherezo ntibirangira kuko bitigeze bitangira niyo mahoro yacu niyo kungwa kwacu niyo kwezwa kwacu niyo gutsindishirizwa kwacu dufite byose muri byose muri we nta na kimwe tuzana ku bwacu turavuga gusa ngo mwami dore turaje utwemere twakire tuje dutya imbere yawe utugenze uko ushaka ibyo byose rero tubibike mu mutima kandi muzi ibikenewe ubu ngubu ntabwo hakenewe kumva gusa twumvise iyi myaka yose yashize ndetse twabyumvanye n'abantu magana n'abantu ibihumbi ariko ubu noneho Imana irashaka kumeza imbuto kandi twasomye mu buryo bwumvikana rwose havuga ngo imbuto yo gukiranuka ibibirwa abatanga amahoro Imana ishoboye kutugira abantu batanga amahoro icyo gihe ntabwo twakongera guhangayika icyo gihe imbuto y'Imana imbuto yo gukiranuka yaba yarabibwe ku bwawe nanjye kandi izamera ariko igisabwa igikenewe ngombwa ni uko Imana iduhindura abantu batanga amahoro hariho n'undi murongo wa Bibiliya twese tuzi neza umurongo uvuga ngo Imana yakuyeho urusika rwadutandukanya ikaduhuza mbese uwo murongo uri muri Bakolosayi se cyangwa uri mu Bafilipi twese tuzi uwo murongo umwe mu Bakolosayi ndatekereza ari ruka turebe ko ari aho mu Bakolosayi 13 kabiri uhereye ku murongo 13 kandi mwebwe ubwo mwari mupfuye muzize ibicumuro byanyu no kudakebwa kw'imibiri yanyu Imana yabahinduranye bazima nawe imaze kutubabarira ibicumuro byacu byose ku bw'ubuntu murongo wa 14 igahanagura urwandiko mihango rwaturegaga cyase urwandiko rw'ibicumuro byacu imihango n'imihango rwaturegaga ko rwaturegaga ikarukuzaho ku rubamba ku musaraba hagomba kuba hariho irindi jambo ntabwo ari irindi gushaka iryo nashakaga ni iri na Befeso igice cya kabiri Abefeso kabiri uhereye ku murongo wa 14 Abefeso kabiri 14 uwo ni we mahoro yacu kuko we yahinduye twebwe ababiri kuba umwe akuyeho ubwanzi ari bwo rusika rwari hagati yacu rudutugabanya amaze ku murongo 15 amaze gukuzaho amategeko y'iby'imihango umubiri we kugira ngo ba babiri abarememo umuntu umwe mushya muri we ngo abe umuntu uzana amahoro ngo kubw'ibyo wahinduka umuntu utanga amahoro noneho iri jambo tumaze kurisoma mu mirongo itatu itandukanye ya Bibiliya ngo abatanga amahoro abanyamahoro abatanga amahoro abaha abandi amahoro hahirwa abatanga amahoro hano twasomye yuko twahinduwe ngo tube abantu batanga amahoro. Hanyuma no muri Yakobo hakavuga ngo imbuto zo gukiranuka zibibwa ku bw'abatanga amahoro, zibibirwa abatanga amahoro. Mbese abo ni bande? Ni ba bandi Imana yahinduye kuba amahoro, ni ba bandi babonye amahoro ku Mana. Dushobora kuba gusa ibyo icyo Imana yatugize kuba cyo. Isi y'inzozi y'ibishuko bwawe y'ubunyedini yesi ishobora gutakwa ni biroto bidafite umupaka, ariko igihe uhanganye ni bifatika inzozi zose, ibiroto byose byose birashira, birarigita, birabura. Aho ngaho niho tubona by'ukuri icyo turi cyo koko. Ntabwo bingora ndetse twese ntibitugora kubona icyo turi cyo by'ukuri koko. By'ukuri kuba twabona ko ntacyo turi cyo rwose. Ariko dushobora nanone kuvuga ngo kubw'ubuntu ndi icyo ndi cyo, kandi ibyo ntibinturukaho kugira ngo he kugira ufite umubiri wakwirarira wakirata imbere y'Imana, ahubwo ni uko ngo icyo tuba cyose tukibe kubw'ubuntu bw'Imana. Abakorinto ba mbere 15:10. Rero gucungurwa muri twe guhinduke ibintu bifatika by'Imana, imbabazi zuzuye, kungwa n'Imana, agakiza, ubuntu, amahoro ku Mana ku bwa Yesu Kristo umwami wacu, bijye kongera kuba umuhate wawe cyangwa umuhate wanjye, ahubwo bibe umurimo w'ubucunguzi w'Imana yacu ukozwe uzanywe n'amaraso yamenetse no kubw'ijambo no kubw'umwuka mu buzima bwawe no mu buzima bwanjye. Ubwo nibwo imbuto zo gukiranuka, imbuto yo gukiranuka nibwo izatemba, izadudubiza, kuko ibibwa mu mahoro ku bw'abatanga amahoro. Ibyo twasomye rero uwashaka gushyiramo umubare w'abatera umuvurungano yaba arwanije Bibiliya. Ese nibyo cyangwa si byo? Ntibikwiriye kubaho. Umuntu wese akwiriye gufata ijambo ry'Imana uko ryanditswe ye kugira ikintu na gito yongeraho. Ariko imbuto yo gukiranuka ibibwa mu mahoro, ikabibirwa abatanga amahoro. Nta wundi rwose, nta wundi. Niba abantu babiba intonganya, babiba kutumvikana, icyo gihe imbuto ntizera iwabo. Hari se iranigwa cyangwa hakagira ikindi kiba, ugasanga imbuto yabibwe, nubwo habibwe imbuto nyinshi, imbuto yo umwuka, imbuto yo gukiranuka, ya mbuto Imana ishaka muri wowe nanjye, ya mbuto Imana ishaka uhereye none, izaboneka kandi izabibwa mu mahoro. Ibibirwa gusa abatanga amahoro bonyine. Nicyo gituma Imana iduhindura twese kubw'ubuntu, wowe nanjye. Niba muri aka kanya twisuzumye mu mutima tukamenya yuko tutari twageraho, naho ntabwo byari byaba bibi, ahubwo biba bibaye byiza. Biba tuba twirebye mu ndorerwamo y'ijambo ry'Imana, kandi tukaba twibonye ubwacu tutabonye uwundi, tukamenya, tukimenya, maze tukaza ku mwami uko tumeze kose, tukavuga tuti namukiranuka habibwa imbuto nyinshi. Hameze nkeya, nta mbuto tukibona. Mwami girira ubuntu, girira imbabazi, banza umpindure kuba umuntu utanga amahoro, umuntu, umwana w'Imana wacunguwe by'ukuri koko, umuntu wabyawe ubwa kabiri by'ukuri koko umwuka n'amahoro umwuka n'amaraso muri we bikaba byaramuhinduye kuba umuntu mushya umuntu wabonye amahoro ku Mana muri we uwo rero niwe muntu nawe utanga amahoro bene uwo utanga amahoro ni nawe rero ubibirwa imbuto za nyuma kandi ni ishyano ku muntu wemera gukoreshwa na Satani ngo abibe intonganya cyangwa abibe kutumvikana ibyo ntimubyoroshye ijambo ry'Imana rirakomeye cyane nubwo hano tutajya tuzamura ijwi hano ntabwo biba bikenewe ijambo ry'Imana rirera cyane riracengera rigatandukanya amagufa n'imishokoro umwuka n'ubugingo rirondora ibitekerezo byo mu mutima kandi rigahishura byose ndetse n'ubungubu muri aka kanya turi gushyira ijambo mu buryo budasanzwe utekereze umwuka wo guhishurirwa abaye ari kuri twe ubungubu icyo gihe biturutse mu byanditswe twasomye twaheshwa guhishurirwa kuva ku Mana kutigeze kubaho mbere hose ku buryo nta muntu yigeze abibona guhishurirwa kose kubaho imbere y'Imana kuzana umusaruro w'Imana bigomba guturuka muri iri jambo kandi bigomba kubakirwa cyangwa gushingira kuri iri jambo ibyo ni byo Imana ishaka kutubwira uyu mugoroba ubwoko bwanjye ndashaka kubahindura ndashaka kurangiza neza umurimo wanjye w'ubucunguzi ndaberetse inzira kugira ngo mubashe kubigeraho kuko muri jye niho ibicumuro byishyuriwe urwandiko rwaturegaga rwaratabuwe urusika rw'ubwanzi rwadutandukanyaga rwakuweho uyu munsi umwami aratubwira n'ijwi rirenga riti ni njye mahoro yanyu wowe nanjye twese iduhindure abantu batanga amahoro ubwo nibwo tuzaragwa ubwami bw'Imana ubwo nibwo twamenya neza tudashidikanya ko ijambo ry'Imana rizera imbuto yo gukiranuka mu mahoro y'Imana kubw'abantu bose bari mu mahoro ku Mana bafite amahoro y'Imana kandi bafitanye amahoro nayo batanga amahoro aho bajya hose Imana ibyo ibidushyire ku mutima kandi mpamirijwe rwose ko izabikora ku bw'ubuntu izina ryayo rihimbazwe amen duhaguruke maze dusenge data wo mu ijuru naje hano uyu mugoroba ntabyiteguriye kandi ndabigushimiye ubu kubw'ijambo ryawe ryera mwami mbese nakubwira iki uri Imana ikiranuka mukiza mukundwa waricaye ntiwatumije inama ngo uvuge n'amagambo ahambaye wigishije ubwoko wateranije abigishwa bawe kukugota nk'uko wabidukoreye ubungubu mwami ibirenge byawe biruhukire hano hantu bishyirwe hano hantu hano hantu hakwegurirwe n'ubwoko nabwo bukwegurirwe maze ubwo bwoko bukwegurirwe bujya witeranira hano kumva ijambo ryawe kugira ngo muri iki gihe imbuto yo gukiranuka imbuto ibibwe mu mahoro kugira ngo imbuto yo gukiranuka yere ku bantu bose batanga amahoro kubahesha amahoro bose mukiza ukiranuka iyi mirongo ya Bibiliya yandike ku bisate by'imitima yacu n'umwuka wawe kugira ngo duhore twibuka iteka ko ijambo ryawe ari ukuri mwami girira imbabazi tugirire imbabazi twese gendera hagati muri twe vugira mu ijambo ryawe no mu mwuka wawe mwami ukiranuka
révèle pour moi et pour nous tous ce que nous avons
bishurira uduhishurire twese ibyo twa tekereje uyu munsi byose mwami jambo ryawe rigere gutaha ubusa ahubwo risohoze icyo waritumye mana ikiranuka kuramwa no gushimwa bibe ibyawe kuva mu iteka ryose ukageza iteka ryose amen.